downloaded from ilovezedmusic.com.
Gonna try out soon.
Wa mtu upimu kwa muonekano no. Uzuri wa kweli ni akili, moyo wako na roho. Nisipo kuona dunia yangu inakuwa very slow. Nakosa maneno ya kueleza, wanna let you know. Unapokuwa around dunia inang'aa zaidi. Hakuna uzuni, tabasamu langu shahidi. Upendo ni faida, ukipendwa unafaidi. Kumtesa mwanamke ni kitendo cha kigaidi. Kila siku nakumbuka hata usiku wa giza. Upendo wako una nguvu kama miujiza. Sia sio kitu unaweza kuigiza. Ukikimbia kivuli chako kina kukimbiza. Kwenye dunia wengi wanalia ufuga kunguru. Wanajutia ukipata kasuku na shukuru. Hakuna pressure unaweka moyo wangu huru. Pamoja nawe hakuna uoga, pezi ni nuru. Sing it.
Power, power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, 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 naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, power,
I said it, 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 said it.
Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Kujua mapenzi ya kifani fry hivo. Mtoto anapiga simu tuwezana na ndaye figo. Mataxi ya kizungu na French ya ni bilingo. Aries na Vigo. Nyote zinaendana ya ni moshi na himo.
Wewe, mimi, wewe, mimi, wewe.
Nasubi na damu tuta glass was na gungana. Wendo nafana ni fry kutry dry chama. In fact zani kama lija hazi litazama. Kapteni nipo kama chombo kiwezi kwenda mrama.
Penzi letu ni kama gold always kuchuja. Mungu kanipa bless kwa na wewe ya mchumba.
Misiko sawa, sina mbawa, sina dawa ingawa. Kuna muda naishi wa power. Keba na bar.
Power, power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, 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 naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, power, naishi wa power.
Penzi lako mizani mizito, naishi wa power. Wa, taratibu nini? Sawa, hey.
I can't believe the way you could find. Na mapito yote now you're mine. Can't believe God design. Ata damu walizidiwa na hawa hawa. Na kuganda kama ruba, nenda kama chawa. Jikufiche kama ndege kwenye zake mbawa. Ata kama ni tunguri minaona sawa. Mganga wangu Mungu mganga wako yuko sawa sawa.
Razi nyewe unapakuliwa. Hata karazi mesauliwa. Homa kabisa mina zidiwa. Haki zake kosota na milikiwa. Ila power.
Tabi zako ntabeba niende motoni. Haki ya Mungu yu mtoto aende peponi. Na mpelekea kuni yupo jikoni. Wanauliza sitoki ndani kulikoni.
Power, power,
kumbe power.
Naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, 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 naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
Power, power, naishi wa power. Penzi lako mizani mizito, naishi wa power.
From ilovezedmusic.com.
Wanna weave what you are, sit at two. My name no mengi, I sit at two. My name no mengi, I sit at two.